Rogers on the beat. Hapo vipi, sani kudanganye vipi, mpole mwenye uko kakiuti, basmika mashabiki, napenda kukuona tu, falandani kwenye kiti, mdao wate unaichapa mechi, kwa kifupi uko fiti, acha tu enjoy tu. Na megisho tonge mie nalishwa yani mambo pano hata kukuchiti baby nitaanzia wapi mwenza kuna ugogo ukumtani acha wone tonge sikugusa tani liwi puma hata kukupiga baby nitaanzia wapi mwenza kuna ugogo tunakubaliana tunapendana hatuwezi achana mpaka kiyama Na nataka dia tupendane kwa shinda wote kwanzia sasa pia mimi ndo mume na wewe ndo mke nataka majukumu ni ya bebe yote wewe wa mimi tu hapo naonaje siruhusu tena muda Megisho tonge mie nalishwa yani mambo pano hata kukuchiti baby nitaanzia wapi mwenza kuna ugogo ukumtani acha wone tonge sikugusa tani liwi puma hata kukupiga baby nitaanzia wapi mwenza kuna ugogo tumekubaliana tunapendana hatuwezi achana mpaka kiyama Tunapendana, hatuwezi achana mpaka kiyama.